mwa bali mwa Wadili lozi bwanduwa Wabuanya okwala na zongwa Omero rankende nanjo Igiriki ikengendo ina mambala Kanati mwa bali mwa Wadili lozi bwanduwa Wabuanya okwala na zongwa Omero rankende nanjo Igiriki Ikem ganjo ino mambala Ibe seba Kanati mwabali mwa Kanati mwabali mwa Mini nezoro ranina Wazi bonduo Ike gandyo ino mambala Odogu Ala nazumwa Yezo mogo Ayake keneo Kene ti wabali mo Nana chinye balapa Nege mi vili bama Nege mi vili bama Owe wow. Bidu wia Makanana na chinye balapa Mabu sita na kia Otutunde kelabu genwe longwebe Otutino na odia gade na mao Makano bialo wako nyamuma Mabu nana chinye bali Nandia malipongu gade ndozo Andino no ya genwe longwebe Bali mwa Wadili lozi bwanduwa Obuonye Okwala na zongwa Omero rankende nanjo Igiriki Ikem gandyo ino mambala Ide seba Ide Sadiwe Sadide Aide Ado Yeyi Obuonye kanyi nekuo Nyabu chief Kenneth Ya Denis Obalemo Ogalanya Igwedo Igwedo Odogu Ala nazunwa O mesilo foba se nanando Ogelega Ikem gandyo yi Nandyo mambala Ozi bondu Nananana mulo dogu Na village anapo Isi yi Nobodo nando, oboda nambala o Banana nyabu, le chief Life a robi kwelo Obale mo, papa nye bye bye yo Manyabu le chief obi kwele Kele no wa, nota wa nyoma Nota wa nyadema o Bola ne du Obalemo, uloko wanyoma Soya wanyama o Nigadio, mama o Apo mulomu, unimeke Mana nyabu keneti, ogola kukwa Nyabro primary go secondary Wemese wenebe legosu o Ebo guloka kukwa Natredo medical school Nobodo Lagos, we go nyambari to Anye kwa lanyaka o, iwe do Wabu nyajele, nankongi ya mwoke Oba napo, chibi mane lado basim Nyazuli iwe do, nafya Owe bulo do, enole ya Owe lo novu basi, onu esi niwe Wanya kenete, wabalom Inye nogezu goy Wandi mwazi weponya Kenete wabalemu Inye nogezu goy Wogi gebido mebi vege na chigi balabano Wogezu goy Wandi mwazi weponya Abani mabia Kuzibeli nye mbologo na mbapu kwa Mbo jijesia we nata Owe ronya bobu ndị mmụọ ozi gwalenya igwe dị ogogo krisa obodo wee tiwe obodo wee gbaka obodo nwere onwebe ndị nọ n'ọhịa wee binie ndị amala ibe ọnwụ onye golo ogwu nwụọ onye be tupu ekene ebole ya ndị ọhịa chuga wee binie ndị akwụ ibele wee binie wee gaba ije ihugoro ebube chukwu ọgwụ nni wee chala ọkụ anambara wee tibe iwe dogogo krisa ebe niile ti imo steeti n'enugwu na-eti naijiria wee tibe igwe dogo nwa ka mma obodo mụtazi gbanwe pasi na ọdịka anyị na-adị obodo mụta aka n'oghọli obodo agbalị ọsọ ego anyị gbanwee karịa anya lụ igwe dowe buru ike kọmpini kwulu kọmpini ka anyị ji mara igwe bụ odogwu CEO Goko Herbal West Africa Limited CEO Prince Kanoba Nigeria Limited Ogalanya Prince Paradise Hotel and Suite Naka Onye Goni Gade Managing Director Prince Ken Pharmaceutical Nigeria Limited igwedo n'inweli ego niri n'ozoro rana na ndụ ọgaranya ma abịa n'onye bụ igwedo ọtụtụ ibanye na-arụ niri nna dr igwedo gogo krista dr igwedo alcoholic bitters heritage alcoholic bitters igwedo heritage krista with meringa igbedo igbedo heritage abaso odogwu ibanye na rurika onye furu product ejere igbedo wele ọsọ golunye maka na abịa nanụ igbo tata product na-abọ na bike nke izizi bụ igbedo nke ịbụọ bụ seven kings power ọgwụ arụbara nwizu ọgụ n'igwe m onye ịnọrọ ya na na ndụ bebe ka ndị na ndụ ji nweba ṅụlio gbawa etu onye mmiri na-ezoro ọra na ndụ odogwu ara na-azụ nwa ike mụnijite na ndụ omere ọra ndị na ndụ ike nke ndị oyi na ọma mbara ma mọba ya ka tụnye adụresị ndị na ndụ mmiri na-ezoro ọra zoro ịmụ nke mụ kenneth nwabali mụ ọgaranya o wee kele ịnụ nwanyị nụta nwanyị ọma lọlọ chinelo ọgọstina ọbali mụ adadụ ọra mma nwanyị ọma egobinu nwanyị ọma achalụ ugo nwanyị adị mma echere owe mwa lonyo maka Chisom Augustine Obalemo Chimobi Patrick Obalemo Obianuju Christine Obalemo Orebube Michelle Obalemo Chizalemu Olivia Obalemo Umaka Chukwu Jikozi Efe Evoleya Ngozi Chukwu Sinipa Onye Chukwu Bolo Kukwa Kuo Owe Lopi Ocha Wezobo Kwa Bolonya Enugo Makakana Timu Obalemo Nabonya Simu Kenelia Ovu Wani Ovolo Nanya Dr. Sunday, Ewelo Obalemo Senior Lecturer, the University of Nsukka, Odogwu. Manemu no ya delo no ma o. Nyase mu kenele nyandio iya o. Ezibo ye ka jo nwanne o. Emole. Chigona tu sa jama. Nire mwilo, nobodo nando. Nyabu distributor, Dr. Bodo, Gogo Prisa, Boda Nambara, CEO, Ajadons, Pharmaceutical, Nigeria Limited, CEO, Triple A, Exclusive Hotel, Nigeria Limited, Chief Chene Dumwadi Bell, Oko Sisi Malaysia Oko Sisi Nukula Bagu Oko Sisi Naya Dele Yema Chief Chasi Bwaza Akwala Nampelo Dogu Akwala Nkeni Mpwele Sunaka Manemo Naya Dele Yema Chukwa Meka Uyala Bishop Nkagule, Onyoma, Bishop Nkagule, Chief Chidozie Oji, Igwe Nidumota, Igwe Nidumota, CEO, Chidon, Integrated Service, Nigeria Limited, Chief Ifanyu Dezu, Oke mwani kulabo Onyama Oke mwani kudodogu Uche naka ogolo Hiye yoba Noko zudogu Onyile mweba na sato nina Hiye yoba bolo kemo Chief Chukwu Nonso Akukwa Ezo onyime o Ezo wele Onyime nkendi ezo wele Chief Chine Dudu Anayi Shedum Iye lyoba Nkumu le yokeko Alo Chief Atusu Mabe Iwe Mili Nakija Chalobi Osisi Oma Nakija Eze Chide Belo Nokija ho Maga Dele Yema Anu Molo Bina Sautu Dalo National Lord of Business Club Na Sautu Chairman Iala Local Government Na South Africa CEO Farmax Investment Na South Africa Vito, Real Estate Management Limited Vito Oil and Gas Odogwu Ikwe Mili Anumolodo Iso Nande Nobuego Jivoke Chukwe Pundu Alaji Koma Odogwu Obele Chukwu Najoka From Adobe International Limited Onyego Nigande Yebele Chukwu Osisi Hilari Chizaba Alana Puego Alapule go no ma wulu Odo Alapule go nika kalese Chiamma na kwa mwaba Jesus Oga ele yemba Managing director Majestic Kago Global Limited Onyego Alapule go no ma wulu Innocent of Adila Yeselu Yesela gule Yeselu elu elu Onyeka osita Ego julo yina nando nama Ego julo yini katio Yomu akalige Kanate wabalomo Ogwonye okwala na zonwa Onaro rankende na ndo Igiriki ikengando yina mambala Kanate wabalimu Ogwonye okwala na zonwa Onaro rankende na ndo Igiriki ikengando yina mambala Ide seba Mambalo,